Sotin Oromia arda abboti kabenna tigafatam to ta Oromia walina marit jira tanirat kitana ne presidenti nan Oromia bosh malli sabdi sa jadeti abboti kabenna tigafatam ma huji sani jabesani hujjechu malane jira sahay damte otterge
motuman nan no Oromia drenjuta nan no Oromia kiset hoji investmenti gara gara ratrama tan jira walin harra mariatera investorota demi manufacturingi albuda qonna turizmi ratti bobba anda investoroni harra mari kanarratti hirmatan mari abboti qabeenya kanarratti itti aanan presidenti bulchinsa mootummaanno oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbi dubbatanin guddina biyyattii keessatti investimenti gaheenni qabu olaanaadha haa ta'u malee yeroo yeroodhaan walitti dhufanii mari'achuu dhabuun bu'aan barbaadamu akka hin galmoofne taasisaa jiran
Gabaasa
raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.